New Style at TBS Record. Love yo ya bulimba, love yo ya bulimba, love yo ya bulimba, I will no replace your love. Love yo ya bulimba, love yo ya bulimba, love yo ya bulimba, I will no replace your love. Nishiwezi kutrust love again, nishiwezi kurudi kwa love yo back. Nilizani kwa penzi wetu tuko wawili, kumbe si hivyo naniweka kwa matao. Mapenzi mbayo naniribu mafikiri, kila siku nimekuwa kwa mawazo. Hata kama tunakana wa familia, nisitaki ile nisiwezi kufuatilia. Hata kama tunakana wa familia, nisitaki ile nisiwezi kurudishie.
Toto Bivens on the beat. Beat.
Love yo ya bulimba, love yo ya bulimba, love yo ya bulimba, I will no replace your love. Love yo ya bulimba, love yo ya bulimba, love yo ya bulimba, I will no replace your love.
Kila kitu kuna mwanzo na miso yake, baby girl I simply know that we. Oli ni misa moyoni, oli ni tesa moyoni, sasa staki love yako we. Enough is enough, staki ya love, staki mara. Kila kitu kuna mwanzo na miso yake, baby girl I simply know that we. Oli ni misa moyoni, oli ni tesa moyoni, sasa staki love yako we. Enough is enough, staki ya love, staki mara.
Love yo ya bulimba, love yo ya bulimba, love yo ya bulimba, I will no replace your love. Love yo ya bulimba, love yo ya bulimba, love yo ya bulimba, I will no replace your love.
Mapenzi mbaya ni staki, jana, jana mchana. Mapenzi mbaya ni staki, jana, jana mchana. Ni staki rudi ndani ya mapenzi wetu na we tena. Nistaki, nistaki, nistaki kurudi tena. Nistaki, nistaki, nistaki kurudi tena.
Nistaki, nistaki, nistaki kurudi tena. Nistaki, nistaki, nistaki kurudi tena.
Love yo ya bulimba, love yo ya bulimba, love yo ya bulimba, I will no replace your love. Love yo ya bulimba, love yo ya bulimba, love yo ya bulimba, I will no replace your love.